Amawubo 40 verse 1. Bengilindele Jehova wayesikhothamisela kimi wezwa ukukhala kwami. Verse 2. Wangikhipha emgodini ukubhujiswa odakeni lobishi, wamisa inyawo zami edwaleni, waqinisa izinyathelo zami. Verse 3. Wabeka igama elisha emlonyeni wami, igama lokubonga uNkulunkulu wethu, abaningi bakukubona besabe, bamethembe uJehova. Verse 4. Ubusiso umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova, ongaphendukeli kwabazidlayo nawabaphambukela emangeni. Verse 5. Jehova Nkulunkulu wami, ziningi izimangaliso zakho ozenzileyo, nezizinto zakho ngathi akukho ongafaniswa nawe. Uma ngiyilanda ngisho miningi kunokuba ibalwe. Verse 6. Umhlatshelo nomnikelo wokudla awuthandi, izindlebe zami uzibhobozile, umnikelo wokushisa nomnikelo wesono awubizi. Verse 7. Ngase ngithi bheka ngiyeza encwadini esongwayo kulotshiwe ngami ukuthi. Verse 8. Ngiyathanda ukwenza intando yakho Nkulunkulu wami, nomthetho wakho usenhlizweni yami. Verse 9. Ngishumayelile ukulunga ebandleni elikhulu, bheka ngizivalanga indlebe zami, Jehova wena uyakwazi. Verse 10. Ukulunga kwakho angikuthukusanga enhlizweni yami, ngashumayela ukukholeka kwakho nensindiso yakho, umusa wakho neqiniso lakho angikufihlelanga ibandla elikhulu. Verse 11. Wena Jehova ungangigodleli ububele bakho, umusa wakho neqiniso lakho makungilonde njalo. Verse 12. Ngoba izinhlupheko ezingenakubalwa zingihaqile, iphambeko zami zingificile, angazi ngaba nakubona, ziningi zinezinwele zekhanda lami, inhliziyo yami ingishiyile. Verse 13. Makuthande kuwe Jehova kuba ungikhulule, Jehova mawuphuthume ungisize. Verse 14. Mabajabhe babe namahloni bonke abafuna umphefumulo wami ukuba bawuhlwithe, abafisa ukulimala kwami mababuyiselwe emuva bajabhiswe. Verse 15. Mabashaqe ngenxa yehlazo labo abathi kimi, ashila, ashila. Verse 16. Mabathabe bajabule kuwe bonke abakufunayo, abathanda insindiso yakho, mabasho njalo bathi, makadunyiswe uJehova. Verse 17. Noma ngihlupheka ngimpofu, iNkosi yanginaka, wena ungumsizi wami nomsindisi wami, Nkulunkulu wami mawungalibali.